ZenMalas.com is the answer.
Kwaja kawa mutima mwanga jala ndi usiwa zamanga ndenge bako mvanga daisa kutaka taka kuti mwina ndi woloke zopeza zanga ndi zopelewe la udindo kukulila be abale ndi yalongo maswali baile magola natisia kala mwempa wempa maindi maneba wa kutitije tikwile ntaka maindi maneba wa pena adibata zikatala. Lord, please, please, can you hear my cry? Lord, please, please, can you hear my cry? Dale maine. Kapena mwina mukuti langa pazintu zomwe tinalagwa kapena magolo analagwa loneva tenobagoni kapena mwina ndi chipunzito kuti mawandidza kalemboni komabe ikufuna mkono wanu wasmo mauwanu achilimbikito ndikawelenga imadziwa mulipo na osu maneba wa afika potopa wa inu wagu mangonyoza. Can you hold me, God, in the limited? Lord, please, please, can you hear my cry? Lord, please, please, can you hear my cry? Dale maine, can you hear my cry? Dale maine. Please, please, can you hear my cry? Lord, please, please, can you hear my cry? Dale maine, can you hear my cry? Dale maine, can you hear my cry? Lord, please, please, can you hear my cry? Lord, please, please, can you hear my cry?
ZenMalas.com is the answer.